nakumbuka siku za nyuma nilipoumwa, watu walizania kwamba nitakufa. Ilihitaji jina lako Bwana, ukaniponya kama ulivyoniponya, na sasa utaniponya wewe. Hata hapa natenda sababu
babu, how's it?